gâteau.
Yeah, 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 yeah.
Let's see.
The body of African, the beauty.
Empty valo.
Asembe nani uza si wanza ready. Kunkala nane. Asembe ni nasa kila mtu wa meni ninga kare nae. Asembe nani uza si wanza ready. Kunkala nane. Asembe ni nasa kila mtu wa meni ninga kare nae.
Empty valoka. Yenzo ye 2020 when you panyi la mutima nangala te complete nisa na meposa iwe nezo pili famu but vene wani chita ine wani chosamu ni uje nenze kutena papondi ikapena nikawele nenze kutena chikondi chiri chose te wafuna ine baby nenze chosa but kumutima kwako iwa senso tasha na chita understand muraifi zuma shiga I think na papondi banga benze pa musika tie parking ama bagi sinifuna kukuona dalama utenge usie kwa chape Sembe wenze unakamba kuti tree lady Sembe ninje nina funa weni ali lady Chane chilenge za kutaka ziti zipoya Oh let's take it, let's see, again
Asembe nani uza si wanze ready kunkala nane Asembe ninasa kila mtu wa meni ninga kare nae Asembe nani uza si wanze ready kunkala nane Asembe ninasa kila mtu we ninga ngale nae
So finally mambo niona chipuwa Pene ya pamwalu wako kutafuma shua Mtima wanga mwao kwenye patatu Elo nezo gani za fokusi visa kwatu Emata go tenze fine fine Tenze kutu kutu tenze fufu zezi Wakuna makuti nkumbwa lini Kuti unileke nikafune baby Vama love baby wande nifo gava gava Nifo kosa kosa kwa tinsele ya guava Tika ya pana beta tai sofa Faka mtima munyama noti ati sofa
Asembe nani uza si wanze ready Kunkala nane Asembe ni nasa kila mtu wa meni ninga kare nae Asembe nani uza si wanze ready Kunkala nane Asembe ni nasa kila mtu wa ninga kare nae
Unanifata mchi kwendi lelo wanicho samo Kate paka boxi kene ni napisa mamu Uneze wana nine kingi iwe utangala kwini Osa ziwa kumutima kwako uefaka kopini Yeni tachokapo wenze bize kumapaka Kutina vana kunyumba iwe senzo kuteta Iwe bize ni kumova elo mixi Tinafuaka oke ngati nenze lakwa iwe stonzo kambaka Wanipanyi la mutima nangala na fowawa Nimpeze kutineo pole sa fowawa Kulipe kambangani isi peta upakinge Oh let's take it, let's see in the future
Asembe nani uza si wanze ready Kunkala nane Asembe ni nasa kila mtu wa meni ninga kare nae Asembe nani uza si wanze ready Kunkala nane Asembe ni nasa kila mtu wa ninga kare nae Asembe nani uza si wanze ready Kunkala nane Asembe ni nasa kila mtu wa meni ninga kare nae Asembe nani uza si wanze ready Kunkala nane Asembe ni nasa kila mtu we ninga kare nae Ona manje wanipanyi la mtima Wanipanyi la mtima Ona manje wanipanyi la mtima Wanipanyi la mtima ine Ona manje wanipanyi la mtima
Yeah Not Hills, I see you. Ben Killer, 255 pounds. Haha. Simple as the bro. Chita Kalabi, I see. Big Tony Attach.
Tony Ja, we didn't bow me question.